tetera kunyumya nze n'entamatama abyendaba ku Katonda yantondeera mukakasa leka nsime emboozi abalimu empewo ebaggwemu alinewo embeera akabaka ebugo mukwano gw'abangi nze nsunye enkobo olwaleero mbalojjere ku nju ze tupangisa ennaku yansanga ey'obupangisa neekamala Kampala ne mubuna nsenguka wano nsingawoni nava mu kyalo era nimwesanyuire obuzibu Kampala nga mwesunga okukamala nasookera wa jjajja eyali asula emulago ne nsinziira awo ne ndyoka nfuna akalimu bwe nafuna sente nange ne nfuna akazigo bwe wamma ne nkyagala ng'akubya embaga akazigo ke nnafuna akaalimu empewo ennyogoga ngate n'ebyebikwa sinnabifuna ngaate mu ttuntu sikabeera mu olwo omusana mwalimu ebbugumu eryantuyanya n'entonya lumu nnali ndi omu ekiro neebase ne mpulira nga bakuba oluggi olw'omupangisa na papa bannange olw'okuba nnali ntidde ennyumba ate n'omulyango kwaliko gumu obudde bwe bwakya ssabasiibula n'enzira ye wa jjajja gye nava n'eryo kanfuna awalala gabomanyi naawe ebyobupangisa bwebibeera mu nnaku y'ekisajja naguma nfuna omuzigo naye ate gwansobera nnyo saafuna muddimbi bwe waawo obusente bwonnali nfunye era nnatuulanga n'enkubaganyamu mbimbi nendowoozaamu ebyobugwenyufu kyoba nnyini nnyumba gye nasookayo yakulima ndabye n'ebisiraani ebingoberera naye bwe neebuuza ku bapangisa abalala nabo ng'ennaku yaabwe tugifaananya era bwe bannyumiza nange ne nfuna amaddu biteeke mu bbanga osanga tufuna okwogerero si bannyini nnyumba bokka be nnina okwogerako naye ne bannaffe bwe tupangisa bwe naanyumya emboozi sijja kwawula gw'osalawo oba nnyini nnyumba oba mupangisa gw'enkoonye ogenda n'olaba ennyumba bagizimba ng'esikiriza naye nkubaabw ejjo oluba okutonya ng'etiirika nannyini nnyumba bw'omugamba kakweddiramu sasula etaano ojja kugikola sebwone bw'osasula abantu baakuno ako kuba akalimi naleka ng'era atekoleddwa ennyumba mwetusula zitudaganya ezimu ziba nnungi n'ogiyonja nga weeyagala naye ate n'osanga ezitayonjeka wabula abannaffe kyebataamanya kyomatukonsiku n'obuli omwani n'empisayi bwe bazimba ennyumba ebisenge ebiba byansuubo ebikolebwa erudda tebikwekebwa nalina munnange kunyu kwensulanga muwulu ate nga n'erudda awaliyo eggwala nga bw'omanyi abakyala balina ensonyi naye nga bw'abeera n'omulenzi weziggwawo bwe yakyazanga nono n'afuna nga nfuluma bweru nziruka embaga kale nnali nzadde obwana ne nfuna awo embusa naye nga n'oluusi bujjo kundaba ennyumba mwe tusula zitudaaganya naye nga bannyirizo zibaweereza abapangisa abamu be mulaba abatunda emyenge ennyumba n'ebbaala nga tobyawula mubeera mu bangi aboogera agagambo agazito ababeera eruddamwe muswaluka n'omunywa omwenge nga bw'ataba waddembe olufuluma ebwerubye wasanga wa kyama abamu n'omwabo mulimu abanywa ogw'eddingo bwe gusukkirira n'abuza embuga ebyo nnyini nnyumba tabifaanako naddala bw'abeera ng'ayina ewuwe gy'abeera oyo lwalabika omanya bumanya ekimuleesi azaagala buliwo obakwezibuze ngoovaamu oyo ate bw'omuleka n'otunuulira owooku asula ku nnyumba gye mupangisa amateeka gateeka gaba maawufu ne bw'oba n'ekitiibwa kikusenguka tafa ku baddiguli oba bataasoma kasita weepanka n'ogipangisa ng'ogonda obwana bw'ozadde tebuzannyira ku bisenge okukuba oluggi n'okuwoggana temutema bulali wadde mufunye abagenyi bwazikiza ettaala nga nammwe mwebaka teri ayita ddumbi wadde mufunye ekizibu bw'ogeza n'oggulawo ente ogifuluma musiba ku magwa era mu mwegendereza kubanga bwanyiiga ekkufu lweruma ku mulyango omut Tesuwe teka aliteka na yechi musula Emanju ya furumate mufanana Wali wama kura gubu yumba wete yambi sowe mmanji Uli omuja achika mumire mbijitu Nebwari mani, nebwari umuruji Tumanyite nyumba ya feyo yote walua Uyumba wimanji ubu singabu babu wakwewe Wokuba enyindo obula kunduka Wali wono obula robu warampiru wako madara Atenga bobeye nse kulingira Ne abazimba mayumba kano getu pangi sawa jitwala ngechi da sanira Fute zeteka basima vili wansi nebo banafasi mawosa Nario kaba teka kudara kwe muwarampira ebali ejitu nechividira Ensole ya kulire cha kwene utambara ujisanga wa wajire binu Abafu na porotine mwezi mbira muri burungi ne mbasaba mchuse mpisa Wachi mutu zimbire nyumba zetu pangi sane mutasako wetu nabira Abantu mutuntu nebadaga weba nabira nebalinda kidesa wangambi Atene kunyumba kuba nabira ama zina goni karare nwadu nebura Atenga toyo kere hili bapangi sakuatani hafu nana munewe na wechura ma Ne nyumba mwetu sura zetu daganya
And you come to Surazi to Daganya. They ain't got a guinea of the Awareza. And you come to Surazi to Daganya. They ain't got a guinea of the Awareza. And you come to Surazi to Daganya. They ain't got a guinea of the Awareza. And you come to Surazi to Daganya. They ain't got a guinea of the Awareza.
Remember where you got it from. www.djericom.com